kuwatanya tufune sente zimala Muve mukunanya twewe yobuwiko buli ekiyitibwa omulimu Muve mukukomoka Uganda nsinnunje byobugagga tuyina Atali mulwadde kikutuuzeeko n'olya kikwatakoze Ne bw'oba mulwadde olinakwekakaba okulya kati kufuusa omunyago Muve mukunywanga emirimu gitulinze tekyali ssaawa eyonoonwa Tusse kimu kya kuzimba Uganda musitukiremu abataka Abeewaayo edda kati bali bulungi era tebenkanika bazito Eby'eggandaalo ne waba muzeeyi kati ey'essaawa tagiyina Kirina gw'ensi eno nga lukututte ezzira kumwa Kumu mu ffe naddala bavubuka batabajajamizza emikisa Ne bava mu bibanja ebibaweebwa obuwa n'ebizikireyo obuzisi Ne beesiba mu bibuga babulwa ne we basula bali mu bulukungo obuzigo Ne bayuyiza omwone mukazi we bakita we bajula kuba kansowera Okwogera kikale k'omuvubuka omuto atali mulemu faki Mukanukira kikale omwana w'abandi gw'obonyabonya otya omulanga kye Yolaba n'abalema beewalula ne bakola nabo ne bafukumuka entuuyo N'abasabiriza naye tagayala anyiikira n'ateeka obugalo Kati bano abalamu bakeera kusitama ku mbalaza kukuba lwogaano Balinga biregeya balimisa bituusiza abaana abato batyo kitalo nnyo Tebamanyi gundi bwe yagobye mukazi we bayo bizinensi ze balina Bali awo akwata namba za mmotoka na gundi bwe yatunze eyiye Owulu wayitewo ne basamalirira muli ku kimmwe ngamba Tinze ngamba abaana ba Uganda tuli mu kaseera kazibu nnyo Era nandisabye tulwane masajja tweweeyo mu lwokano Temuleseza amaanyi mu kugalula bisiku temula kufuna byandola Kusirima nkya nakula olw'ennukwani kwe n'ensi yafuuka eryanda hey. Fumaddeyo mwani kataba ku birago Era twagirekayo mu lusuku lwa mukama Edeni gye twazza essango Tetukolimirwaffe olulyo lwa hawe ekyokulya kive mu ntuuyo Tofumagana mulimu ng'olya bubi era osuzibwa busuzibwa ngamba Teri mulimu mubi teri mulimu mukyafu we guba guvaamu ejjamba N'abo abafunye teri atandikira okuggukira ng'atyo mu magoba Wanaaba ebbeeyi ennyonyi bazirinnya bagenda kukola byeyo Muve mukufuluta ensi tekyebaka bwetyo kugeregeza kibuzanyeenya Kunaaba mu maaso kugenda kukyala ensi tekyakyala ngamba Kugenda kukaluubirira banno bo kubabuza bye bakola nsonga Nfuuse bukkapa kusitama we balya kugumba we mulaba kayidde Nti nze ngamba mbaane masajja atweweeyo mu lwokano Era tuli babifekeera Babisikiriza bazungu kunaawuka waabwe bapakasirize muno lupiya Twesuneko tuli bambala mu ekyo ensi Uganda matabuta Mwetunyumiriza waggulu kutebirungi efeeyewa mpewo za ddembe Embeera y'obudde mu nsi Uganda nnungi tetujuliza walala Nungi nnyo okujawukanya kw'ezo z'owulire ye bunaira Nyingi kuzoza butiti atenga zenda la ziri mumarungu Penko watu funera nevye tulima vita kalensi yugande tulashi Sinu njinyo fetu jifeviera fetu jisema beka Wange Mugwira vache wawe na tukiza wanokulima Kusomaze wakwa manye chuchiba shiraga titulivarela titumanyi Nevi afayo kubia mafuta minji wovye kanyo sekamu Darama yomu suru awepei banjinizo wanobagwira Bwebaba koba fene tuzisenga katiba koma ofe wetungo wamu Teba tukira mukuzita viriza kale tulivaga yavu mamurembe nyo Kusumagira Umuliko wadio kusabili zeno Mwenye nyibala mwela baba itamu Mfeko vya mwesi kusonda mpare kweyo na jemulilo ufuyo Mwelekele nao kujerega vya tukorane musuta mchibi kuira Novu zezi zowe kisegu segu sababa na tumufu venyo Ubugo iguyo uvu wakuna mianga wana inga tuimbyo kwa mbala Wanani atoma nyichikambo sonyo kweisa mchonge visoro Tusechi mchaku zimba Uganda musitukire mwabataka Abiwa yeda katibali urunje late venka nikabazito Evye kandalo ne waba mzei kateyesa watajirina Timzibu kama sabana wa Uganda nsawa muve mkusuma kiranga Muzibu kama sabana wa Uganda mbasawa muve mkusuma kira Umuliko wadyo kusabili zenu mnyinyi wala mula baba itamu wana wa